Iso plani uplani wana geni Shango bolevo, levo Iso boy na mke boy Eke eku yudina
Kisi kama ni zezi kutokwa zezi fita boma Mama
Manager, music promotion,
Zamstream Music.org.